radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze ikiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerere Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyare gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda ukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Wari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri ijoro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona, abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga nibo wabimbwiye ati numvise akapistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyizeho kapistole gatoya yari yageze mu modoka. Yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye nibyo njyewe yambwiye, kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari ubutari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yamusimbukiye kumufata, niho mvuga danza ni reaction do jido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraliza ariruka abambe arasohoka yihuta. Onde rero avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye, kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri eta majoro, mwebwe mugeze muri eta majoro mwagiye n'amaguru mumusangayo, mugeze muri eta majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwarikiye murayitegurana?
nageze muri tamajor musanga dompani ninjira muri sekretariat sinzi bari warigeze uhagera muri sekretariat niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro n'ahantu rero na insanzwe nkorera baza nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira en fait icyo mwita ngo mese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfuye la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yariyiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we.
Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo. Yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka, mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro. Nari narangije guteka ajya ku meza, arangije ajya kuryama, ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana na we. Kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
kuvuga.
Ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza, ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo, avuga ko atazi icyabaye.
Mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo.
Wabidusobanuye neza, wari inshuti yacu, umwarimu witwa Sebahonde murumuna Burasanzwe. Sebahonde Maurice yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we Burasanzwe ari komiseri yamubwiye.
Iyo nama
yamubwiye ko iyo nama yaberekwarwa agashita, kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na Burasanzwe uwo mukuru we nyine. Icyo dutangaje rero uwo Sebahonde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda, yari umwarimu turamubura. Yagarutse nyuma y'ukwezi, agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi, atubwira ati ubungubu yewe ndi muri serivisi taransifoma kandi ndi umwe mu bakomeye.
Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi ry'Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we?
Mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi. Ariko kubona yari yaje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twaramubonye.
Colonel Aloyse Simba, umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro, avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije.
Nabonye Habyarimana aduhamagara twese, akubwira ko nawe prepe kumatari yiteguyemo. Alfred niwe wengine kora kutubi uzi swari wenda niwe wengine na yeru wa mingi wa swari kuko avandi wa imbi waru hari mpa kai wanda era foye mbana kuna we abjari mana era foye niwe wengine wa zi swari ya kuko abjari mana twese era duha magayi niwa roja mensi wana andise ukundu wange wa maga kwa nangi na maga wenda bandi bose kiko mbrilo jewe tama joro doko nda muna preparasyo ya habayi uko iyi haba byara abantu bakarabanye ukora inama ariko babarije bose barakubwiye ko yabahamagaye yamagaye yakunyuze gasongo adushake ikomburuje butamajoro rubanda nabana nabuda bimoje tayikire wa byanditse ko bamuhamagaye nanye nuko baramhamagaye bo wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa Perezida Kayibanda bamuhamagaye bari bibi bamushaka abanuruka bose bavuga ibyo yababwiye Tungu na mbubwa mbubwa kuyara katibuwe kukunda wa mbubwa kukwantari ya vijitibuwe Ayuma ya kama kaitula yenda tungu na anaga preparasyo ya hawayo
Haraba vuzeko abakoze kudeta baba barasabye Perezida Grigori Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho
icyo gihe komite pour la paix niyo ya donc yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigiza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageza baravuga bati nubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
ibyo ntabwo mbizi nayo urumva ko hari za message za Perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto record akorwa iki akaba ari wewe executor
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenze byiza no kumushyira areze akabitekereza none ukazajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye tuza icyo kuma izavantaje n'icyemezo tuzafata
byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yusuf Kavaruganda
tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi ni ngewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo munsi noneho mubwira ko nitwa ex sous-commissaire naka ubwo rero tukirera amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda aramubaza ati Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni General Major Habyarimana Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho bice kibazo kuko byagaragara ko atabaye convince noneho wabonaga ko baziranye proturereza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe
umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze
ngeze irwerere nasanze yo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze irwerere masanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose barambwira bati usaga twarambwira ati uyu muza uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwara do kumutwara umurinde kutoroka umurinde kutanga kutubwira ikibazo nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira nigewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise nkubiswe n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuzi yunja kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kuba nari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numva kagiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzwe numva ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze iyonjya buri cyo mvuga buri cyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utamubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Kapiteni Apolinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya coup d'etat muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro
navuze yuko muri za interrogatoire yayikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga bahamya Major Gatarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyampame Nyampame ntabwo yamushinje kuko Nyampame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abasimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye rwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu ibiro iyo kwandika yo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite ubururi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufasha nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloysie Simba
umunsi wa nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanwe ko pratikoma abasirikare bajya kumurinda barukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera bishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko uwo tubohereje tugutera ko ingeneye ngo ajya kukureba tugutera ko ingeneye yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agose niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza agapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha.
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
Afite Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye urukundo tugeza nyine turasize ka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo
Kayibanda amaze kwitaba Imana Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye
yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secretary particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushingura ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph cyo genda cyeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnel
nibyo no rutiko rurengera itegeko nshinga
rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushingura perezida Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa ngo ntuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga
Washington Ijwi rya Amerika
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda
ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute ngiye kukubwira uko byagenze ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu nyakanga iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18 abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri amfite tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari
twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana ntabwo mwabonanye muri presidence mwabonanye na Kanyarengwe gusa
waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri komite pour la paix internationale instruction yaduhaye nizo bari bamutumye
nizo Perezida Habyarimana yari amutumye urakoze cyane reka no dukomeze tugeze mu ruhengeri mugiye mu ruhengeri gukora nkete abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura ko bakubiswe
uko twabibonye mu ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stresse twabivuga ngo kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano zibituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko ati hari abantu munyabikikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko prezo y'icyanguko nta sekiriti ifite hanyuma ni chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora komo le chef de bureau bako sutujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajire mbese warabikoze cyangwa ntiwabikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware prefe se batware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa president Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo nandere ya se batware
se nari prefe i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurugomisi wa komine Gashora avuga ko abantu benshi bari mu rugo rwo nubwo mbabwiye abasupreve uko ari batatu bamarezemo bose barapfuye batwari kuri icyo gihe rero tujya ku rwo Rwabayanga tujya kwareba efekitima dusangamo imirambo imwe ndetse n'imiti izatangiye kuyikura ku buryo kishobora nari gisa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagisugunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wabibazi
Washington ijwi rya Amerika
murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974.
Jabino twe sofitike kuko urabona dufite nuza irakwifikonstitusiyo Ruhengeri kugira ngo ufate abasirikare bavaye muri sikonstitusiyo bajya mu yindi kuko ugomba kufite otorizasiyo hejuru ikase no kugira ngo baharege nuko
uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho nkije ngo nabantu gusaba bari bari mu hari hatye nabandi bwo kunya pakete le teneme bakoresha n'izindi nime gutyo ariko iravuga ko d'interrogation kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza ngi isuko cyose nuko akodoruke habaga za eshangi za bantu z'abapinyo za eshangi donc bakabaru prepare pari no ki penotre ki kandi kutashwa kwa dute se ni bande bakoziki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti nuko gusaba ngo ti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri CNAP na CN akabaye nabandi bari angere donc ntago ari abantu umwe cyangwa babiri bavuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye kugiti ubaraza cyangwa giruke donc nuko ko ari ibintu cyetetetetetetre gikokte ntago ari ibintu byavaye kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bagezana akandagira supamiri
none se rubugwa kuvuga ko yanuze yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe
ahubwo icyonzi urumva ahubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo nzi ko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était une pour kugira ngo baza kipinge sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nkuko bivugwa na Prothèse igira nyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa
mukagohe
ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndahaguze
ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kana byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLD tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arayabanza avira hejuru yikarayiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi sinire bakinguye dutazanta cyo kuba se mbaga yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi anyeshe Kabarenzi witabye imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore anyeshe undi wapfuye nyuma ni uwitwa
Aloyizi Twagirayezu
Twagirayezu c'est ça Niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Anyesi apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi nkayo n'ukubeshya. N'ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi kese afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzaga amazi bavuye nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyaboneka tubashize akitambukira akagenda.
Yapfuye afite imyaka 26, asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera, afite icyumweru kimwe, ubu yarakuze, arashaka, arabyara, araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we.
Icyo gihe nk'icyumva, yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanze. Yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu kiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenge.
None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho. Amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ihita ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho.
Nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se, ndetse umwe mu nshuti za nyinshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije.
Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari mfite ya nyina, ubona ari umwana unisanzuraho, ejo bundi yahoze ambwira ati anyumeze amafoto y'abana, ndababwira ngo ubutaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, ndabwira ukuntu yari umuhanga kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero cyakora cyo ni ugukomeza gukoresha nyine ababishoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo, yarabereye umubyeyi mwiza, gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yabimenye kare, kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina. Ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe, kera bafataga ibintu by'amatike tuyizeze bakajya kuzana, niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8, aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku by'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye, abimenye byaba ari amahoro.
Tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi ry'Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2020, dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye.
Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina, abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye, mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwa abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye y'amaso. Ariko jyewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaha 73. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudetera muri 73 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Venuste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye, kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho, kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Ikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa n'uko munsi nkabanza inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroy.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato, basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero ni urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidansi.
Kwanzwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abaga bapati nawe uruzi, twakiriye mu mitima nsigara n'abana ari batoya, ariko twari abarezo barakuze, turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane, Imana yaradufashe. None se wowe, umugabo yapfuye kuri 31 nage nsigaye mfite 25.
Abantu urabarera urabakuze.
Imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuha amahoro n'umugisha.
Hari ibabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Waranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birenge ry'ukwemera, ariko nta kundi. Nabwe nabwe nsenka, nari umupfakazi, rwose tuvuga n'iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi, imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya Ransenyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50, kuhagenda n'amaguru ntibishoboka, ni ukugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe, kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha.
Wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023?
Duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi, nitabye kureta amajoro, ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda.
Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyo abiziho.
Niba kugira ngo kwandika ngo yarapfuye, uzi ko yarafungiwe aha, ubwo si uzabimenya, naho uzabibwirwa nk'abantu.
None si wowe urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe?
Boku benshi byabagara perezidansi kamen byabagara perezidansi none bikaba egizekite.
Amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo.
Ariko se Muzehe Hakizimana, urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari wacyangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko?
Nasi perezida wa Repubulika abwiye Depite General Duasiote ndashaka ko iki kiba, hari ubwo cyamaru isogonga.
Ariko abandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana, yavuze yuko babamwicanye kuri Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi.
Bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi, noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu, kandi bari bakubwiye umwe vu profite ruswa la mission vune de la perezidansi.
Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Majoro Theoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki, bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri, ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza, umwe yari umudakitirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudapirografe kandi yari ageze kujya muri Rotrese. Hanyuma undi
uretse gato umushyira umudakitirografe mu mugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya, ubwo bisobanura iki?
Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza, abari basanzwemo bagizwa abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga, ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite, ibyo twita rezimanite, amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje, ntabwo yashobora kuba umucamanza.
Ninde wamutoranije?
Yatoranijwe ministre niwe wavuze ati amazina ntaya, hari promosiyo tunagomba gukorwa, inama nkuru y'ubucamanza tunagomba gutegura, ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje.
Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare, abo ni Desire Mpanumusingo, Alphonse Ndegeya na Nkunda bagenzi Paul Secyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impozamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori ni we ubatwaza ijambo.
Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica, mwene kari akageni, ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha ubungubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana responsabilite za buri muntu zikagaragara ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bishe abantu batigeze bica imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa me bajye babitekereza batekereza igihugu cyose batekereza n'akarere bateje buriya busembwa bateje urubwa bateje iki kibazo ni uku nguko bagomba kucyumva ntibakigarukize kuri twebwe gusa
muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi ndabivuga vuba vuba Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikorodonetu niwe bahaga raporo Simba kurikira aravuga ati komite y'umwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa byari hagati ya perezida Habyarimana eta major na ransenyoma Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira abihungire ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye urushyi Serubuga yongeraho yate mwanyaje yaduhaye y'ukuntu perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse kujya kwiga i Burayi nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa reka ndekere aho ngaho ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo abantu bicwe noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga uwayishakotaga uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza
Ambassadeur Max Segasayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada ni naho atuye kandi yigisha ari mu gace ka Quebec Gatineau asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta
isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa cyane cyane bihugu bifite demokarasi hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta ndumva ibyo byose byabaye iyo infrastructure zino bamaze kutubwira yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontrola leta zari zihari ndetse ahubwo nakongeraho kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe byamaze igihe hari hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ihene ni ryo somo rya mbere nguyo inzego zacu tugiye ntizari zishyitse ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta ko leta niyo abantu bose ntabwo ari umuntu umwe nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana
naho mwarimu Francisco Xavier Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi
igihe abantu ari nk'amashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi mu bikorwa bibi byo kwica mu bikorwa bibi byo gushinyagura mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange kuba abanyarwanda ari nk'amashyi bitwara nk'inturumyi bitwara nk'abasamazi ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose rero tugarutse kuri kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura noneho hakaba no kubabarirana ubwo abantu ntibakwiyunga batababariranye ndagira ngo wenda ngeze nk'ubakurira inzira ku murima
igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi uko nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize
umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze
iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko ari bo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi abiri araba minisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo akumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade ubindi ngo twumvaga Habyarimana ari mu nama ngiye kubizwa uko byakabaye ngo narize inde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu ministeri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana nari izinde n'abantu bo mu iperereza
kubaha ubuzima niryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukundente igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga ngo iki barakubwiraga ngo uruhu urateranya abantu uruhu urateranya ngo usubiye inyuma nguzanye inzangano ntaguzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafite igihe bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no ibisohoke dutangire ya zero aka karengane tugahagarike
ntacyo uramenya ubwo utaramenya uzamenya niba utaramenya ku muntu ari nk'undi kimwe nawe
ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 ikava n'ubutegetsi bwa Grigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
uvukira mu bakire wane kuye ye uvukira mu bakene wabihisemo